Ara.
Z on the beat. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday once again. Congratulations for the HB Day. Mauwa kama yote acha leo nkugei. Asante Mungu, asante mama. Thanks we say. Nafasi yenu kubwa sana kwa hiyo party me pray. Mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Zingatia ya msingi ya sekondari usia ache. Subili kwanza usizimishe mshuma. Usikimbilie keki, no, acha tamaa. I just wanna give a simple secret. Mzingatie sana Mungu, Bible shike. Wishi maisha marefu kiezekana hata usife. Usiringe, usipinde, usishindwe, usipingwe. Hii siku hutokea mara moja kwa mwaka. Ni bahati sana kuwepo, shukuru kwa afya.
Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
Kila day ni blessing, life in under race. Wahuni kibao wameshindwa kumeki. Leo tulofika hapa tuna celebrate. Mendaliwa zawadi, Mary wana keki. Na kuombea heri, ujege ni vyako ifyo bandu aheri. Kama una dunia ya dhuruma, wapige kitapeli. Umechagua huruma, nisinge kuja kucheki. Hatulizani miaka ila tunashukuru. Kadri naongezeka ndoje akatunusuru. Akuepushie njaa, haso huku na huku. Akuwashie taa, akuepushie upungufu. Nazisema wishi navoishi eti ndo vizuri. Chagua kuishi vema, ishi no kiburi. Hekima heshima, hato kisi kivuni. Mpaka kufika hapa, takupongeza hata adui.
Hongera. Hongera, hongera sana. Happy birthday, happy, happy, happy. Eh, nataka wana smile. Eh,
happy, happy, happy birthday.
Happy birthday
to you.
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 Nilizaliwa katoto kachanga, miaka inakatika, nazidi kujipanga kupambanua. Nilishazaliwa kipi kitaniua, salatani, mafua au sulua. Akili kama vocha kitana ikwangua. Moja wa kujongoza birthday naijua. Yo, happy birthday to you man, zoom. Yo, pongezi kwa mama jasiri wa miezi tisa, bila kumsahau baba kila sekta anati, anatisha. Na mshukuru Mungu kuwalinda na hii vita. Maisha sio lahii, lahisi. Mnipenda na nyinyi mkatuleta na si, sisi. Na leo ndo happy birthday. Ndugu zangu fungueni champagne. Naifurahia hii siku kwa mwaka mara moja. Nacheza na kuimba kulap, maana Mungu ni mmoja. Happy birthday to you.